Na tu pange plan B.
Oh na na.
Atu shine money.
I'm busy, I see her.
Shine up.
Mr. Melody Kinana.
One two.
Some game play.
Let's
go.
One finger. Osa kambago. Mukaona tamenyana. Osa kambago. Milo. Yeah. Milo. Milo. Tisa uka wakondana. Yeah. Bebe. Tisa uka wakondana. Bebe. Tisa uka
wakondana. Milo. Twalipuma na katelo atifyapwa. Naba fyashikutu teka panshi atifyapwa. Nebone chikongo chala kwila muli poto lelo. Akachelo ndevuka kuisanga fetu lipamu elo lwanya. Mawe ilavu wankwatila yaba kwati ya malonde ya panigeti. Yari chilapu bali bakateka naba first lady. Yaba kwati ya mayo netulimba muma sweet. Batifuti kumadambu tombe nani shuwapya.
Kaona tayambana Osa kambago. Kaona tamenyana Osa kambago. Milo. Tisa uka wakondana. Yeah. Bebe. Tisa uka wakondana. Yeah. Bebe. Bebe, tisa uka wakondana.
You remember daddy day. Naba neba kula tamba to my fight daddy day. Sometimes to my fight ni nomu. Etu lenga love, loyalty, kuba strong na nomu. Muma phone na mwena. Strange number kwisa naka text ati alo baby boo. Webo na chigonko nukutoba fima phone. Nukutumila banandi iwe na ine lelo fiapwa. Lelo ndevu kakachelo kuisanga fetu lipamu elo lwanya. Hey. Ilavu wankwatila yaba kwati ya malonde pali geti. Hey. Yali chilapo pali baka teka na wa first lady. Batifuti kumadabu tomelani shiwafyasha.
Osa kambago. Mukaona tamenyana. Osa kambago. Milo, tisa uka wakondana. Yeah. Bebe, tisa uka wakondana. Yeah. Bebe, tisa uka wakondana.
Nina kukonda so chabe. Nina kufela so chabe. Guli bena bena. La
Babe. Oh baby.
Yeah. Pasiye ba gambe. Pasiye ba ponte. I don't care. Welu aliandi. Yeah. She a my baby. Mr. Melody Kinana.
Ukaona tayambana. Osa kambago. Mukaona tamenyana. Osa kambago. Milo. Tisa uka wakondana. Yeah. Bebe. Tisa uka wakondana. Yeah. Bebe. Tisa uka wakondana. Ukaona tayambana. Osa kambago.
kaona kamenyana Oza kambako Milo Yeah Milo, Milo Milo Tisa uka wakondana Yeah, yeah Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Tisa uka wakondana Yeah, yeah Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Tisa uka wakondana
H4 but they lost the shin. I see you get it saving. Hey, Mr. Melodic, I'll be out. Managers in builder. DJE, my fashion. Daddy wa velema. One team, Junior. HK1, one munecho. Dr. Chico. Anko Mwanza na bambe bagamba. Let's go.